waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
jimca wanaagsan meel kastoo aad joogtaan, kusoo dhawaada wararka maanta oo bisha juun ay tahay 26 sanadka 2020, waxaana ka mid a gobollada dalka oo qafiifinaya xanibaadaha coronavirus, dadka dalka dibaddiisa ku soo noqonaya oo karantiilka ka hor iyo kadibba laga baarayo coronavirus, xiriirka kubadda cagta Australia oo dhaliilay England inaysan u codayn in tartanka kubadda cagta ee haweenka lagu qabto Australia iyo New Zealand. gobollada dalka ayaa isku raacay in lasii qafiifiyo xanibaadaha coronavirus kadib markii ay maanta shireen golaha qaranku. kala fogaanshaha inta dadku isu jirsanayaan ayaa wax laga bedelay iyadoo laga dhigay 2 mitir oo isku wareega meheradaha yaryar, taasoo u ogolaanaysa inay macaamiil badan soo jiitaan ama ay soo galaan meheradahaasi. golaha qaranka ayaa sidoo kale isku raacay inay ka wada shaqeeyeen nidaam dib loogu furayo xarumaha waaweyn ee madadaalada. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la kordhinayo shaqaalaha caafimaadka, uuna la kulmi doono madaxda bangiyada si uu ugala hadlo deymihii dib looga dhigay dadku inay dib u bixiyaan oo waqtigoodii hadda uu soo dhammaanayo. Mr Morrison ayaa sheegay in dowladaha gobollada iyo tan federaal ay si dhow uga wada shaqayn doonaan nidaamka dib u soo kabidda dhaqaalaha.
At National Cabinet today, they remain firm on sticking with the three-step plan and continuing to make their announcements of easing.
Maanta kulanka golaha qaranka waxaa lagu go'aamiyay in halkeedii laga sii wado qorshihii saddexda heer ahaa. waxaan kaloo sii wadi doonaa inaan sii qafiifino xanibaadaha ilaa bisha soo socota. Premiyaaraduna waxay ku dhawaaqi doonaan arrimaha gobolladooda khuseeya. dadka ka soo laabanaya safarra dibadda ayaa markay soo degaan laga baari doonaa COVID-19, sidoo kalena marka ay dhammaystaan 14 maalmood ee karantiilka ayaa haddana la baarayaa. madaxa caafimaadka dalkan Australia Brendan Murphy ayaa ku dhawaaqay nidaamkan adag ee baaritaanka coronavirus maadaama ay soo bateen kaysas laga keenayo dalka dibaddiisa iyadoo xanuunka laga helayo dad ku karantiilan hoteello. tan ayaa imanaysa iyadoo saraakiisha caafimaadka gobolka Victoria ay shaaciyeen in 3 meelood oo meel dadka dalka dibaddiisa ka soo noqonaya ay diideen in coronavirus laga baaro. Professor Murphy ayaa sheegay in kaysaska ka dilaacay Victoria ay yihiin kuwa maamulayaashu saadaalinayeen isuna diyaariyeen.
We may see more such outbreaks. We're very likely to see more such outbreaks, not just in Victoria.
waxaa dhici karta inaan aragno faafido kale. waxay u badan tahay inaan aragno kuwa badan oo aan ahayn oo keliya Victoria ee meel kastoo dalka ayay ka dhici karaan. diyaar ayaana u nahay, waana ka jawaabeynaa, waana ku qanacsanahay sida wax u socdaan. Victoriana waxaa maanta laga helay 30 kaysas cusub oo coronavirus ah, taasoo tirada guud ee dadka laga helay gobolka gaarsiinaysa 1900. 7 ka mid ah 30-kaas ayaa lala xiriirinayaa goobo uu hore xanuunku uga dilaacay oo la yaqaano. 5 ka mid ahna waa dad hoteel ku jira, halka 13 kale aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen baaritaanna lagu wado. ku-xigeenada arrimaha caafimaadka gobolka Victoria Annalise Van Damen ayaa sheegtay in maamulayaashu ay digtoonaan ku jiraan kadib markii 2 kays laga helay baqaar weyn oo uu leeyahay dukaanka weyn ee Coles. Ms Van Damen ayaa sheegtay in dadkii ay la kulmeen 2 qof iyo shaqaalihii ay isku waqtiga shaqaynayeenba hadda karantiin la geliyey.
It is a very large workplace, but we're taking no chances and those staff members are literally just going to work and going home and we are testing the entire.
waa goob dad badani ka shaqaynayeen, laakiin wax kasta waynu samaynaynaa. shaqaaluhu guriga iyo shaqada uu keliya ayay u dhaxaynayaan. dhammaan shaqaalaha waanu ka baaraynaa coronavirus sababtoo ah waa shaqaala badan, mana doonayno in cudurkani uu ku faafo shaqaalahan haya howlaha daruuriga ah. 400 shaqaale caafimaada oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ayaa sidoo kale la filayaa inay yimaadaan dhammaadka asbuucan gobolka Victoria si ay uga caawiyaan baaritaanada faraha badan ee hadda gobolku wado. 6 kays oo cusub ayaa laga helay gobolka New South Wales, waxaana ka mid a wiil 12 jira oo arday ka ah Camden High School, taasoo sababtay in iskuulkaasi gebi ahaanba la xiro si loo nadiifiyo. ardaygan ayaa la aaminsan yahay inuu iskuulka aadayay asbuucan oo dhan. Xarun xanuunka lagu baaro ayaa iskuulka laga dhex sameeyey, iyadoo wasaaradda caafimaadka New South Wales ay ku boorinayso in qof walba oo ku lugla iskuulkaasi uu isbaaro. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay inta iskuulku xiran yahay ay ardada ka caawin doonto inay guryahooda wax ku bartaan. Shirkadda diyaaradda Virgin Australia ayaa laga iibiyey shirkadda Bain Capital kadib markii shirkad kale oo la tartamaysay ay isaga baxday tartankaasi. Bain Capital oo fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegtay inay hubinayso in shacabka Australia ay helaan adeegyo diyaaradeed oo ku tartama macaamiisha si qiimaha diyaaraddu uu noqdo qiimo macquula. Katrina King oo afhayeen u ah Labourka kana hadasha arrimaha gaadiidka ayaa Sky News u sheegtay in ururada shaqaaluhu ay jeclaan lahaayeen in shirkadda kale ay ku guuleysato oo ay iibsato Virgin Australia maadaama baytari ay shaqaalaha u fiicnaan lahayd. Waxay dowladda ku boorinaysaa inay taageerto shirkadaha diyaaradaha dalka kadib markii Qantas ay ku dhawaaqday inay jarayso 6,000 oo shaqaale ah.
If the government wants to stick with the principle that we have two major strong competitive airlines in this country, then it is
haddii dawladdu doonayso inay raacdo mabda'a ah inaannu yeelano laba shirkadood oo diyaaradood oo tartama, markaas waa inay si uun u farageliso, sababtoo ah waxaan aad ugu tiirsanahay labadan diyaaradood inaannu dhaqaale xumada ka baxno. Waxaa diyaaradahan ku tirsan hay'adaha dalxiiska iyo gobolada dalka. Dadko dhanna waxay u baahan yihiin diyaarado si loo hubiyo in dalku dhaqaale ahaan soo kabto. Booliska federaalka ee dalkan Australia oo AFP loo soo gaabiyo iyo hay'adda sirdoonka gudaha ee ACO loo soo gaabiyo ayaa galay guri uu leeyahay xildhibaan Labourka ka tirsan oo xubin ka ah baarlamaanka gobolka New South Wales, Shakid Musselman. Sanadkan bilowgiisii ayuu Mr. Musselman iska casilay kaaliyaha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka New South Wales kadib markuu ammaan ballaaran u jeediyey dowladda China. Hadalkaas oo hogaamiyaha xisbiga Labourka New South Wales Jody McKay ay u aragtay inuusan munaasib ahayn. Baaritaanka gurigiisa lagu sameeyey maanta kadibna Ms. McKay ayaa xubinnimadii xisbiga kala laabatay xildhibaankan, waxayna sheegtay in eedaha loo soo jeediyey ninkan ay yihiin kuwa aad looga walaaco.
It's dreadfully concerning. It's terrible. You know, there is an expectation on MPs.
Waa wax aad looga walwalo, waana arrin masiibo ah. Waa wax laga filayo xildhibaan kasta in wax kasta uu sameeyo ay yihiin kuwa danta shacabka iyo dalku ku jiro. Waxaana filayaa in xildhibaan kasta ama Labour ha ahaado ama Liberal ah, taasi inay tahay mid qalbigooda ku jirta. Dhanka sportigana, kabtanka kooxda kubadda cagta haweenka dalkan Australia Sam Kerr ayaa sheegtay in riyadeedii ay u rumowday markay aragtay in Australia iyo New Zealand lagu qabanayo ciyaaraha adduunka ee haweenka 2023. Codsiga labadan dal ayaa ka adkaaday Colombia oo la tartamaysay iyagoo kala helay 22 cod oo Australia iyo New Zealand ay heleen iyo Colombia oo heshay 13 cod markii golaha FIFA uu arrintaasi u codeeyay. Waana markii ugu horreysay oo kubadda cagta adduunka lagu qabto gobolka Asia Pacific. Kerr ayaa sheegtay inay waqti taariikhi ah u tahay dalkan.
I think the Sydney Olympics we showed that we held a good tournament and now
ayaarihii olombikada ee 2000 dalka lagu qabtay waxaanu ku muujinay inaan tartan fiican qaban karno. Marka haddana adduunka kama ballan furayno. Dad badan ayaa yiraahda Australia wadan kubad cag ma aha, marka waa inaanu tusno inay khaldan yihiin. Kubadda cagta dalka kor ayay u kacaysaa, ayay tiri. Tartan weyn ayaana qaban doonaa, mana aha mid haweenka oo keliya ee waa mid kubadda cagta Australia oo dhan aad ugu fiican, ayay tiri.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.